happened to spin
me, Zuka Media.
Nitakueleza vipi ndo uweze kunielewa mimi. Na yusema yana ukweli, baby trust me and everything will be alright. Nishike mkono mpenzi, usije kaniachilia. Niwe na wewe my baby for the rest of my life, of my life. Najihisi mwepesi so easy, anytime you karibu na mimi. When I look deep in your eyes, see an angel and I fall in love in a while, in a while. Nimetoka mbali na mapenzi, kama nikulia nishalia. And I beg you my lady, never ever let me cry, cause you know how I feel. Mwingine, I got you and I'll never ever let you go, baby. Roho yangu imeumia, nikitaka mchumba we baby. Nisha kupata mimi, we wangu wapeke number one, baby. Sito kuwacha mimi, usini ache wewe. Usini ache baby, usini ache, usini ache, usini niache. Ningependa ujue nimetunga rasmi juu yako. Wacha nikushike mkono, sitokuacha milele. We ni moja kati ya mamilioni, moja ha, moja kati ya mamilioni, moja ha, number one, kwani na milioni, moja ha, moja kati ya mamilioni. Yone mimi baby, sili silali juu yako. Ni mapenzi yeah. Usiaibiki baby, when I follow you kila place yeah. Baby njoo, njoo karibu na mimi. Me and you, me and your back the skies oh.